Dido Boy.
After Hit Music.
ZDK.
Unagavi maneno umetulia, mtoto na kuaminia. Umbea umbea kileta, unapuuzia sitembei nao anasema na kibamia. Wewe ndo nani jua, my baby mama. Umeuhifadhi wangu moyo, tuna moja itikadi, hatuna choyo baby. Singatu kime kwako nimetulia, mengi wataongea sichepuke tikisa misina era. Jamsingi unavumia, my baby, my baby mama, my baby, my baby mama, my baby, my baby mama, my baby.
Tumetulia,
hatujali maneno, ni ya kwao midomo.
Tumetulia,
sisi tusonge mbele.
Eti mapenzi donda na ugopanta konda mwenzako we.
Mwenzako we.
We nipende nipende nilinde nilinde mwenzako we. Nitafurai, nitajidai, wanainai. Moyo unogopa nini baby, ninadirei. Kusema nataka mimi baby, nitazirai, nitajidai. Ni neno fupi nogopa kusema na zua mikiki. Neno I love you, neno I need you.
Tumetulia,
hatujali maneno,
ni
ya kwao midomo.
Tumetulia,
sisi tusonge mbele. Wako nani zaidi, napenda gauna voni hendo. Tupike ugari kachumbari, wangu wa ujali. Umilivu wa kila hali, haunaga kejeli. Na waza gani kupe nini, ili ufulai. Subiri mama nitafute, nitakupata felali, felali.
Oh nanai nanai.
Hatujali maneno, ni ya kwao midomo.
Tumetulia,
sisi tusonge mbele.
Oh na 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 na.
Tumetulia,
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 oh.